baby, oh baby, kungate siki, oh baby, baby, oh baby, nataka tutete baby, yani muzi, oh baby, sika inombea baby, baby, oh baby, nataka lupoka baby, mwezako ex, kutwa haishi kumtaja, na wako ex, domo ni wazi papaja, tufupi ma ex, wanateseka na haja tumapika ex si walitaka shindana si walitaka pila wale tumewatoa bila wanapenda kuzila basi wamepoteza dira ndo basi mimi nawe ndo basi ndo basi hawatuwezi ndo basi ndo basi mimi nawe ndo basi. An account fake. Na instame to follow. Na hii clip itaumizaro. Na leo walali mpaka tomorrow. Wafe wenye wifu. Baby wewe we. Nasikia wana rock. Wana maliza waga. Wako kakutwa musomu. Wangu wamekutwa tani. Tufupi ma ex. Wanateseka na haja. Tumapika ex. Si walitaka shindana. Si walitaka pila. Wale tumewatoa bila. Wanapenda kuzira. Basi wamepoteza dira. Yeah. No bus. Baby mimi nawe no bus. Oh mimi nawe no bus. Hawatuwezi no bus. Tufe tuzikwe. No bus. Mimi nawe.